like a boss.
Kata sim, kata sim, kata sim. Deja wana maris patikani kasi ganji. First class to boys kucheki status uta panic. Ma painting mali safi na skia fitis juini nini. Kata sim, kata sim, kata sim. Waja kwa the film zimbiting waku shh shh. Kata sim, no disturbance of the head. Utakula block ama ni kuache red.
Excuse me, spendi kuitua. Sazile shere imeshika. Kata simu na tuwaribia time. Tunataka kuleo si tuwaribia psych. Ala kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site. Kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site. Kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site. Kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site. Sipendi umbuakni. Spendi mtu blandi fuakni. Bono unapenda kupigia mutu. Sazile yako juu ya mutu. Ala, penye minaishi ni mbali. Hata wezi nipata na binoculars. Mini kama swali za polisi. Wezi nipata tana formulas. Kuna vitu siyezi fanya. Hata nikizifanya bado wezi nipata. Kwa maskandals wezi ni hata. Lakini Nairobi gossip wezi nipata. Excuse me, spendi kuitua. Sazile shere imeshika. Kata simu na tuwaribia time. Tunataka kuleo si tuwaribia psych. Ala kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site. Kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site. Kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site. Kata sim, kata sim, kata sim. Tupo site, tupo site, tupo site.